la question de la charité
do fi tirugol choggu kulle nawtortede en hunno en nan ko yaaji sanne haada do tan en laati ko nan torra yaade himbe wuro ne waawi ede laabi ko jaamana laabi no kaani koje e do fi on enda men milani dun saabi ko gomnanti wadi buytugol itte do kulle kewde laati nawtortede enda hono neba em tanyo e chonde alkamari kanyo sukkar o enda dun heje kanon woni ko hono fu dun wodi sabu dun heban ko dun nafi dun wadan kulle de hebe de lumoji fadata cede to beydo
stabilisation de
ko waddi yaada ku ar handen de lube meden
ya presque en 2 ans ya
waddi hitane na dubi ni endan ko leede didi awo leede Burkina Faso kanyo e Benin ko di lawol to are mu en burto arde du nyamduji non ko nande e gawri kanyo e kamanaaje en e jabay war leede Niger be jabay du konon de nata leede imowa ndungu ngue hor mu hitane hikka wode feccede kala nenno nyamri jaccini himbe do hembre ko to chapan tati en yar chapan tati e joyi dun sabi wakati goto cedeje nyamdu di endan kinni tan no jeenya de luube jonnon eden gatti gikken tamma dun wodo wan yaade yes
e changement de cap
nyaw coronavirus hana kandu fuddi waddude yaada ko arede endan
bien sûr covid
coronavirus waddi baka mudun der majju ya sabu se endari wadina wakati mo himbe kanyi are mudun en fu kebata njaade to yidi wakati fu alle coronavirus o den no wawi ere kanyo ni woni ko fuddi tadal dek
de la vie
konu chaka Russie e Ukraine kandu no limte der ko waddi yaada ko
pour certain
alkamare hormo e chondi mudum ko duudi fu Ukraine joanno ko duudi fu do Russie ko konu waddum hadi alkamare di enan yot le dento warnata e leede mede dun sabi deno dun wanni jaccar sanne der le duniyaru fu jonkay ni hunno ko laati se jewa man waawi ede yelu duniyaru kam woni ko wuli wulgo magudu konna ni rimanay himbe jam
evident
do inde fedde daranide himbe leedi dum e giuda handen hana wadede
le pouvoir d'achat
albaud himbe don de chelbi sanne tendari beyda gol ciede kulle ko sotte lumoji mawni sanne kanon woni be tebbe joddiji mum beydaka gomnati kan han dara laabi di way hojjude hebande hunde en mosola yalla joddiji himbe hani beyde na dabar o won ko gomnati o hani wada
condition de subvention.